Music Mall. Danger, 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 danger.
Is that Tom again?
Tunaifanya mbaka ive. Tunaifanya mbaka inukie maibe. Tunaifanya, tunaifanya, tunaifanya adi weekend time. Niko voodoo kwa illest. Tunaifanya like we used to. Kwa soft, kuta solve all my issues. Mishi kutamani kweni webe tu. Come through, utakuwa my necessary victory. Nani hatare, seductive. Akiwa na nani undercover detective. Take zimefanya mekuwa addictive. Checking guna. Nani hatare, seductive. Akiwa na nani undercover detective. Take zimefanya mekuwa addictive. Checking guna.
Firebona na NS combination ni hatari. Alijifanya msika kujua mi daktari. Nimeshinda mavela kutoka Ngware. Kadozi na kuwasha buda boss uzigware. Pesa tundo kwa kichwe na ring. Wanasema yezi kwa no matter nikita kiring. Every ghetto youth akona dream ya kwa king. Tutashen ka bling, yeah. Sezi joka kuspread my wings. Awifanyi juu ya culture, squeeze ni biz. Oni pigi ya gisimu siulize mbona. Hakuna kustruggle niko nazo kwa fingertips. Firebona ujo side.
Nani hatare, seductive. Akiwa na nani undercover detective. Like zimefanya mekuwa addictive. Checking una. Nani hatare, seductive. Akiwa na nani undercover detective. Teke zimefanya mekuwa addictive. Checking una.
Nani hatare, seductive. Akiwa na nani undercover detective.
Is that
Teke zimefanya mekuwa addictive. Checking una.